Ekitongole kirondola omutindo gw'eddagala mu ggwanga lino ki National Drug Authority NDA kikutte omusawo Nsamba Swamadi akolera mu ddwaliro lya gavumenti li Kasanda Health Care Center for mu disitulikiti y'e Kasanda ku bigambibwa nti abadde nga eddagala eriweweza akawuka kaleeta Mukenenya n'alitunda ono atwaliddwa ku poliisi. Omwogezi w'ekitongole ky'eddagala kino ki National Drug Authority NDA Abias Lwamiri avumiridde ekikolwa kino n'asaba abasawo ba gavumenti okwewala omuze guno nti kubanga kijja bbaviirako okufiirwa emirimu okusako n'abamu okubakuba mu mbuga z'amateeka bannaffe.